downloaded from ilovezedmusic.com.
Oh yeah, yeah.
Messiah.
Nawe sabangani ngizwana nawe. Oh, mntwana kudala sasikhudla, mina nawe siwasivuka. Kodwa manje ngiyadideka ngase ngaphendula. Ngithini imungubuza ukuthi kiphani nami uyangithusa. Buyisela amagama akhe emuva, uyazi ngizwana nawe. Ungayenza kanjani leyo nto ube wazi khona umuntu engithandana naye. Angeke ngize ngikwazi ukuhlukana naye. Wena ngikwazi ngoba ngikuncane. Yena ngazi ngoba ngimthandi, ngakho ngizwana nawe. Yena ngithandana naye. So nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, I wish benginemlingo yokwenza kube mnandi ukuthandana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe. Phela bese ngithi ngumfwenu, ngithi wena udadewethu. The way sinokuchilla together, ngakhona kumna noma senabafowethu. Wena usisi wami, mina ubhuti wakho mlamayo. Wena skim sami manje ngokudlala. Cause you know I got your back. Now why you tryna ruin what I got going on with my baby? Phela ubuye back. Aye. I can't believe what they saw. I'm going to go pull my manami, no one see it easy. So, but I'm in a wonderful. Iman Kulume now, we are Zangyaring away, Mangitin dwelling away. Oh, Mangitin dwelling away. So, if you put a can kill him, cheating a lad away. So, not to put a big fool. Well, I'm going to go. Mfana nawe.
I'm wise. Come on, let me tell you something.
Can't
tell
what I'm saying.
Yeah, but.
That's what I need for.